mpulira sikyasa, mpulira nziyira, mpulira nkankana, mpulira sikyasobola kwewanirira. Mpulira sikyayinza, mpulira nga ali mukubbira, mpulira nnyonyogerwa, mpulira amameeme gankubagana, mpulira amaloboozi gawawala mu matu gange, mpulira ebirowoozo bitawuka mu mutwe gwange, mpulira sikyasobola kukwata. Mpulira oluwewowewo, kyokka ate mpulira n'akabugumu. Mpulira omutima gukubira kumukumu, mpulira neeraliikirira, kyokka ate mpulira nnyumirwa. Mpulira ndi mukakkamu, ate mpulira ng'ali mu kutya. Ebigambo bitandise okusikatira, ntandise okukankana, kyokka mpulira ndi musanyufu. Mpulira neesunga, mpulira obunnyogovu, ate mpulira olutuuyotuuyo. Mpulira ntandise okuwulira ebbuba, ate mpulira ntandise okuwulira n'obuggya. Mpulira ntandise okuwoomerera, mpulira ndi mukyamufu. Ebintu ebimu mbiraba, kyokka ate ne mbanga atabirabye. Ebirala mbiwulira, ate ne mbanga atabiwulidde. Mpulira nga akamwenyumwenyu saagala kanvu ku matama, kyokka ate mpulira olunsonyi nsonyi. Si kyekyokka, ate mpulira ntandise okuswala, mpulira ntandise okukyuka. Obuyimba obuseneekerevu bunnyumira nnyo ennaku zino, sikitegeera. Mpulira ng'alina kye njagala naye ate sikimanyi. Mpulira ng'alina kye nnindiridde kyokka ate sitegeera ki kye nnindiridde. Eno empulira sigiwulirangako. Kye mpulira tekinnyonnyolekeka. Bannange, kirabika ndi mukwano. Ndabika ndi mukwano.